sawirkii 20 Yoonay 4 Miguel Magashay Nicodemus Laraw oo yuhuuda maalin in ah yaa walaafaday in Iise walki barado hamiinimadii yaa Iise anseedi laakiin Iise horay in ogsoonay in tii Nicodemus familka eebe anki jirne laakiin Iise way ka arin Nicodemus lanki fadaw in eebehey in dhawaado way laki fadaa in galbi usub lahankooyo oo ba ahaayeen eebe ma an dhawaadi karo Nicodemus dowgi Iise si faylan ma an dhugne wayna are seelan wiin galbi usub ki hele ama marlamaad ki dhalade Iisena way anki jawaabi lankii eebe ankooyaw galbi usub yaa usisiiye saas yaan la koofadee lankii saas weelo yaan eebe famishay nogode Nicodemus eebe ku bari in galbi usub ki siiyo saas yaa Iise ka ari Nicodemus ununa saas nala koofadee madii ruuha eebe hakinoolaano nolol usub yaa bilaabaane saas dartiyey yaa dadkii eebe kinogodaane tan lan walbo ma samaayi karo oo ba ahayn lankii eebe haki gargaaro ama ki kaalmeeyo madii noloshan usub unun bilaawno way helni awood anki samayno walkasta oo faylan oo eebehey naga fadaaw ruuha eebehayna nasii umrishay managa dhammaadaaw